musique-là.
Yeah, Ozana Music, Jerry Music.
I'm on records.
Nanuti, Yahweh, 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 Mamumba Yungi Kendi, Yahweh, Mamumba Peki Kendi, Yahweh. Chande rumu mangi paku nyingi yawe Pajoki giringu kidori yawe Ndiku mchidi wo ringi yawe Kumulo imbe tuini kendi yawe Kumulo imbe tuini kendi yawe Yawe Yahweh, 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 Yahweh.